bange kubanga ninawo nze ninyora kweye kwangu wambatasi n'amatumu gantege waliwo ebintu byandowooza nenfuna n'ekitengo wendi zuno ntuuse n'olutamba mbinyumye nga luvuga tulina zaba w'omuwendo gwe tusudde yandi tuyambye kaakati abeneeneraawo olw'ensi okumwevuma naye nga lwaki tumusuula bamanya ebyafaayo okuva edda nedda bannayuganda muntabudde okuva ku ebyo bye ndaba mumwani atakimanyanga nti tulina okwabya ennyimbe mwalekayo okumala abaana ne lubaale mwamuta ekyennaku yadda mu baana bangi abadaagananga yabeetimba neebulayo omubeekiko omwavaayo okusamira nze bwe ndabye tuli mu bbanga nga neseetuusa okuzika olw'ekyo bwe kwangu wambataasa atamanyi mubuulire nkwazunga teweeyibaala ebimpooganya bikwata ku ggwe njagala bwe mba mpabula nti ebule yatusumbuwa nga nsomesa ebikulu omuzungu yajja n'amadiini okutunafu yatudde bulungi era ekyo baakimala dda abaliwaabwe bazina laba tonda bwamuyita koodi koodi atakimanyika nkikugambe kitegeeza kovasiza gisibudemu jajjawo mbuye sitaani bwera atogezanga okugenda waali ii bakama bange naye abazungu ate naffe tetwerowooza osanga oli ye mukasanya omalubaale tamanyi naakwe yajja linnya mulaba obugwenyufu mbalaba nnyonza beesisiwala ng'okonye ku by'obuwangwa babbiramu nti mukyasaaga muyina okusamira nze olwaleero nfunye oluwenda bajjajja nsaba mwekembe tulwanyisa nkwe z'abazungu ezajjawo okubazisa ebisiyaga okubuna ensi eno madiini g'abazungu ge muwaana kati ku bebaale n'amadiini awaani sitaani sebbaale enkoolamu emizimu emisambwako n'amayembe amakulu nayitidde mu luyimba okubalwanirira abazukulu ku bye mbabuulidde mugenze naani enyanguire ku lubaale n'amadiini mwagalani amba abazukulu ku bye mbabuulidde mugenze naani enyanguire akadde kankutte ngenda mangu kati ngalongalo mabaagala jjajja njagala omugalo temwekomoma kyekiseera jjajja omujja emmanju tamanyiirwa bw'oba omukozeeko obeera bulungi naye bw'omukoyeko ebuziizi nga naye akusabula kyovaola batwefuulidde kubanga ab'ebika mwamwesamba kaakano oyadde mu baana abaliko abatigomya abaana abawala mudibidde awo ne mubulwa n'abasajja ababaganza waliwo ebbanja lya walumbe mwerina okulimanya bangi muloota ekisajja mbwe kibakozesa ng'ebitasaana mutegeere nno n'omikwano byonna okubiwona wano setimba yali mugagga baŋŋamba jjo nti ali ku kaleerwe akeera nkyakoona nguuli yenna ddobonkanye bukaabamanyi ga kisajja nga ne boogaayo endebe y'omulondo nabinene nga kyakubanja tewali kusanyuka abazukulu ku bye mbabuulidde mugenze naani enyanguire ku lubaale n'amadiini mwagalani amba abazukulu ku bye mbabuulidde mugenze naani enyanguire akadde kankutte ngenda mangu kati ngalongalo mabaagala jjajja njagala obugalo temwekomoma kyekiseera jjajja omujja emmanju abakulu babikankuba omulanga tufa tuggwawo bwe tuteeyambe lunooya lwa mu nnyindo tulina okusanira ab'enganda tetukyateesa kubanga twafutyanka ebyobuwangwa buli kika kikaaba twawampaawa yasirira bwe sentongo okudaaga bw'otyo waliwo jjajja mbwe ddala mwe mwava mugende mwegayiriro yaveeyo abalambike nze nange gw'olaba nwanyi masajja jjajja nawoloofa okujja nnyambe bwegenda ettanda obuuze mpaawo batandaba kandabule bannaddiini mwabavumirira ennono mwe mwava mwejjeeko emizira egyaffe n'amannya bwe mutyo bw'obanga oli musiraamu njagala weetuume muhamadi ali eryaffe erya ssennyonga lireke tuliddira waliwo abanninze ey'obwedda yeekajja nsi gye nazimba olubiri ŋŋenze nkole kujyabwe ndidde olulala abazukulu ku bye mbabuulidde mugenze naani enyanguire ku lubaale n'amadiini mwagalani amba abazukulu ku bye mbabuulidde mugenze naani enyanguire ak kate kankute ngeda mamu
Kati
ngaronga roma wakala jaja njagaro mkaro Jemeko mama jekisera jajo mwenye manju
Remember where you got it from, www.djericom.com.